sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonii akkasumas televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinani Tigisti Gammeeti. Akka moltan daawwattoonni fi dhaggeeffatoonni keenya kanneen interneetirra jirtaniif immoo qophiin keenya kallattiidhaan Facebookii, YouTubeedhaaf akkasumas Marsarii TV irratti tamsaafama dhiyaadha isiniin jenna. Dura garuu akkuma barame oduutu as'aana. Bafqaad muradaa.
Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Waag Himiraa bakkeewwan loltoota hiwaatiin qabamanii jiran irraa barattoonni buqqa'an 1,000 lakkaa'aman manoottan barumsaa dunkaanaa fi citaa irraa ijaaraman keessatti magaalaa Soqotaatti akka barachaa jiran gabaasni Masfin Arraagee VOA'dhaaf ergee ibseera. Barataan VOA naas ibsiise manoottan barumsaa yeroo ammaa keessatti barachaa jiran akka isaan fayyadan ibsee abdii fi haalli naga qabeessi akka isaanitti dhaga'amu dubbachuu isaanii kan eere gabaasni Masfin Arraagee barattoonni martii maatiiwwan isaanii warreen bakka wal waraansaa keessatti hafanii fi akka yaadda'aa jiranu ibseera. Kutaa barnootaa godina Waag Himiraatti qindeessaa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii obbo Biraanuu Tsaggaa'ee waan barattoota 1,300 ta'aniif barbaachisaa ta'e guutuun akka rakkisaa ta'e ibsuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee godina Waag Himiraa irraa erga kuni ibseera. Somaaliyaa keessatti haleellaa gareen Al-Shabaab loltoota naga eegdota gamtaa Afrikaa irratti raawwate gamtaan Afrikaa, Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaan Somaaliyaa balaaleffataniiru. Hayya dureen Komishinii Afrikaa Muusaa Faakii Mahaammed balaa qaqqabe sanaan lubbuu isaanii kan dhaban loltoota lammii Burundiitii fi gadda itti dhagaame ibsanii haleellaan suukanneessaan akkanaa gargaarsa gamtaan Afrikaa Somaaliyaadhaaf taasisu hir'isuu akka hin dandeenye himaniiru. Yuunaayitid Isteets karaa embaasii ishee Moqaadishootti argamuun maatiiwwan loltoota haleellaa sanaan ajjeefamanii fi gadda ishee ibsite loltoonni madaa'anii siif dafanii akka dandamatan hawwii qabdu ibsuun ishee gabaasameera. Pireezidaantiin Burundii Ivaarist Ndayishimiye fuula Tiwiitarii irratti yaada kennaniin gocha raawwatame sana jecha ittiin balaaleffatanu akka hin qabne dubbatanii namoottan ijoollee isaanii dhabaniif gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa gama isaatiin haleellicha balaaleffatee hawaasni addunyaa humna nageenya Somaaliyaa fi humnoota gamtaa Afrikaatii fi deeggarsa taasisu akka dabalu gaafateera. Haleellaa jalqaba 7 kanaa magaalaa Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 150 fagaatee jiruu fi bakka Elbaaraaf jedhamutti kan argamu mooraa waraana gamtaa Afrikaa irratti Al-Shabaabiin raawwatame kanaan loltoonni lammii Burundii 30 du'anii 20 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii maddeewwan ifa hin taane VOA kutaa afaan Somaaleetti kan himan yommuu ta'u mootummaan Burundii gama isaatiin ibsa baaseen loltoonni 10 du'anii 25 madaa'uu isaaniitii fi 5 immoo dhabamuu isaanii ibseera. Hidhattoonni Al-Shabaab 20 ajjeefamuu isaanii ibsi mootummaa Burundii kun eereera. Haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate gareen Al-Shabaab loltoota gamtaa Afrikaa 170 ol ajjeeseera jechuun isaa gabaasameera. Jiraattonni akka jedhanitti kaaba baha Naajeeriyaa ganda Boornoo jedhamu keessatti finxaaleyyoonni islaamummaa lallaban haleellaa raawwataniin yoo yarate namoonni 7 du'uun isaanii beekameera. Haleellaan kun kan raawwate yommuu barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutireesi namoottan hokkora jihaadistootaa irraa dandamatanii wajjin wal arguudhaaf biyya Naajeeriyaa naannoo Boornoo keessa yommuu turaniiti. Antoniyoo Guutireesi daawwannaa isaanii ilaalchisee yaada kennaniin.
The best thing we can do for peace is to reintegrate those that in a moment of despair became terrorists but want to become now citizens.
Wanti gaariin nu nageenyaaf gochuu dandeenyu warreen abdii dhabanii shororkeessota ta'an garuu amma lammiiwwan ta'anii jireenya obboleewwan isaaniitiif gumaacha gochuu danda'an deebifnee walitti fiduudha
jedhaniiru. Waggoota kunnan darban keessa Naajeeriyaan hidhattoota garee Boko Haram fi garee Islaamik Isteet isa lixa Afrikaa keessa sosocho'u wajjin lola keessa jirti. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti hokkora finxaaleeyyitootaa kanaan kan ka'e namoonni 35 ol ta'an du'anii miiliyoonatti kan lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka gargaarsi meeshaa waraanaa biyyoottan lixaa Ukireeniif ergaa jiran galuu hin dandeenye gochuudhaaf Raashaan buufataalee baaburaa fi karaa meeshaa waraanaa ittiin galuu danda'u biroo irratti haleellaa cimaa yemmuu raawwachaa jirtu kanatti gamtaan Awurooppaa qoqqobbii haaraa Raashaa irratti labsuu isaa pirezidaantiin komishinii Awurooppaa Ursulaa Vonderliyen ibsaniiru. Vonderliyen biyya Fransi magaalaa Istiraasburg keessatti haasaa paarlamaa Awurooppaatiif taasisaniin biyyoottan miseensa gamtaa Awurooppaa ji'oottan ja'an dhufan keessatti jigita boba'aa Raashaa irraa galchuu dhaabanii dhuma waggaa kanaa keessa boba'aa calalame biyyoottan biraatti galchanii akka itti fayyadaman dubbataniiru.
We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion. So in a way that allows us and our partners to secure alternative supply routes.
Boba'aan Raashaa adeemsaan ugguramuusa mirkaneeffanna. Nuyif michoonni keenya malattiin dhiyeessiin ergamuu danda'u kabiroo tolchuuf ennaadhuma kanammoo dhiibbaan ni gabaa addunyaarratti qabaatu gaxxiqqeessuuf of eeggannoo guddaa ni goona. Kanaaf kan nuti baatilee ja'a keessatti dhukkuta boba'aa Raashaaf oomishaawwan ishee xumura waggaa kanaatti uggurarra keenyuuf. Kanaanis dhiibbaa Raashaa irra kaa'amu ni daballa. Kun barbaachisaa ta'eetu jiru miidhaa wabii qabaachuu nuyif michoota keenya naannoo addunyaarra ga'u ni xiqqeessina. Sababiin isaas Yukireeniin gargaaruuf dinagdeen keenya cimaa ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna.
Qoqqobbiin gamtaa Awurooppaa haaraan baankii Raashaa guddicha siibar baankii jedhamu gabaa maallaqaa addunyaa keessaa baasuu ajajoota olaanaa waraana Raashaa warreen magaalota Yukireen Buuchaa fi Mariupol keessatti yakka waraanaa raawwataniiru jedhamne addaan baasuu dabalatee waan ja'a of keessaa akka qabu pirezidaantiin komishinii Awurooppaa ibsaniiru. Qoqqobbichi akka hojii irra oolu biyyoottan gamtaa Awurooppaa sagalee guutuudhaan tole jechuu qabu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken roobii kaleessaa waan vaayirasiin koroonaa isaan irratti argamee fi namoottan irraa addaan ba'anii mana isaanii keessaa akka jiran ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Biliinken talaallii marsaa sadaffaa fudhachuu isaanii kan hime ibsa ministeericha dhiyeenya kana pirezidaantii Baayidenii wajjiniin akka waliin argine ibseera. Ji'oottan ja'an darbanii fi buufata hawaa addunyaa keessa hawaarra kan turan astiroonaatonni afurii gara biyya lafaatti deebi'aa jiraachuu isaanii ibsi NASA fi dhaabbata dhuunfaa qorannoo hawaa SpaceX jedhamurraa ba'ee beeksiseera. Xiyyaara hawaa irraa gara lafaatti bu'aa jiru Dragon Capsule jedhamu keessa astiroonaat Raajaa Chaarii, Tom Marshi Barn, Kaayilaa Biraawun akkasumas ejensii hawaa Awurooppaa irraa Maatiyaas Maawureer akka jiran himameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasalee keenya hafanitti ceena. Itoophiyaatti guyyaan abbootii goototaa oggaa 81ffaan har'a yaadatamee oolera. Sirna gaggeeffame irratti pireezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudee argamuunis himameera. Kanarratti gabaastuun teenyaa Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa waan ergitetti dabarra.
Guyyaan gootota duraanii waggaan 81ffaan magaalaa Finfinneetti bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee argamanitti yaadatamee ooleera. Pirezidaant Saahilewarq Itoophiyaa kaleessa abbootiin birmadummaa ishii tiksuuf aarsaa kaffalanii asiin gahan dhaloota egereedhaaf dabarsuuf garaagarummaa jiru dhiphisuu fi kallattii biyyattii fooyyessuutti qajeelchuun dirqamaa jiran waltumsuu fi wal cina dhaabbachuun tokkummaa mul'isuunis dirqama lammiileeti jechuun eeranii jiru. Biyya nageenyi keessatti bu'e biyya misoomedha. Dhalootaaf dabarsuu kan qabnu dirqamas qabna. Kun dhimma filannoodhaafis dhiyaatu miti. Akka biyyaatti itti fufuun yoo barbaadame filannoon kana qofaadha. Goototni keenya akka nu agarsiisan Iciitiin injifannoo gootummaa yoo ta'u akka biyyaattammoo wal cina dhaabbachuudha. Kanaaf nutis Itoophiyaanonni waliin dhaabbachuu fi wal deeggaruu cimsachuu qabna jedhan Pirezidaant Saalewarq. Pirezidaantiin waldaa gootota duraanii Liij Daaniyel Jootee gama isaaniitiin dhaloonni har'aa tokkummaa biyyattii irratti hojjechuu qabaa jedhan. Injifannoon Itoophiyaan dirree lolaa kamirratti galmeessaa dhufte bu'aa sabaaf sablammoota Itoophiyaa waan ta'eef tokkummaan sabaaf sablammootaa cimee itti fufuu qabaa jechuun ibsanii jiru. Koloneel Dijaal Umar magaalaa Jimmaa irraa dhufanii sagantaa kanarratti namoota qooda fudhatan keessaati.
Magaalaan Finfinnee kan inni beeksisa ba'ee mootummaan Itoophiyaa kan biyya alaatti baqatee ture deemee ture jedhee Girmaa'ii Qadaamaynii Hayile Sillaaseen illee deebi'anii kan isaan Addis Ababaa bulchuu jalqaban waan ta'eef waraanichi haalli isaa cimaa ture. Keessaan keessattuu godina naannoo Oromiyaa gara Jimmaatiif gara Iluubbaa Boor irratti akkasumas gara Wallaggaa irratti waggaa 82 jechuudha yeroo asii ayyaanichi kabajamu achiin waraarra ture.
Loonni har'aa jechaan osoo hin taane gochaan jaalala biyyaa agarsiisuu qabaa jechuun kan ibsan ammoo barattoota manneen barnootaa garaa garaa irraa saganticha irratti qooda fudhachuuf argamanidha. Maakiddaa Kassata Birhaanin jedhama. Kutaa Jaaffaan baradha. Dhaloota ammaatii fi gootonni duraanii amanamtummaadhaan wal ta'uunii fi tokkummaadhaan biyya isaanii kan eegan. Kanaaf dargaggoonnis ta'an namoonni gurguddoon dhaloonni har'aa dhuunfaaf osoo hin taane tokkummaadhaaf qabsaa'uu qabu. Jaalala biyyaatiif tokkummaaf guddina biyyaatiif kan carraaqan ta'uu qabu jedha. Guyyaa gootota kana waliin walqabatee adda durummaadhaan kan eeramu injifannoo Saambeeti. Waa'ee lola bakka kanatti gaggeeffame ilaalchisuudhaan qindeessaan garee misoomaa fi beeksisaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Iluu Abbaa Boor obbo Tamasgeen Korjee Galataa waan jedhan qabu.
Sababa ta'e lola Saambee kanaaf faashistoota giddu gala biyyaa irraati gootanii gara kibba lixaatti wal funaanan karaa gurra fardaa kanaa karaa diduu karaa saayileen wal ijaaranii baatilooniin gara 12 jechuun gara 12,000 kan ta'an wal ijaaranii duruma immoo goreen immoo teessoo Itoophiyaa turte beekamtuudha. Iddoon sun immoo dhaqdhaqii dhagamni keessa immoo egaa gamatti isaan qeephaa'uuf nooraa kutani. Egaa lagichi dhaqdhaqiinsaa lafa bal'aadha gara meetirii 100 ol caala lafnii bishaan irra ciisee jiru. Baay'een isaanii xaaliyaanonni gizee dhufan margifaa argatee jiruuf keessa faa galaniifaallee kan dhuman jiru. Haala kanaan tooftaa guddaa uuma.
Injifannoo Itoophiyaan dirree lolaa irratti galmeessaa turtee fi yaadatamaa jiru kamuu bu'aa sabaaf sablammii fi uummattoota biyyattiitiin argamedha kan jedhan namoonni nuti dubbisne yeroo kamiyyuu gootummaan leellifamu kamuu qixaan ta'uu qabaa jechuun ta'ee fi raawwii barsana ta'es duraaf duuba isaa eeguun osoo irraan sharafamne barreeffamee dhalootaaf darbuu qaba jechuunis gaafatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa mootummaan Itoophiyaa akka qarqaarsi namumaa lammiiwwan tumsa barbaadan dhaqqabuuf jecha lola riphee loltoota Tigraay wajjin geggeessaa ture dhaabuusaa beeksisus jaarmayaaleen qarqaarsa nyaatatii fi dawaa dhiheessan karaa isaaniitiin dhaqqabsiisu irratti rakkoo cimaan jiraachuu isaaniitu himama. Gabaasa Henry Wilkins daseerra erge Tujubee Horaatu dhiheessa.
Naannoo Amaaraa keessaa taankileen gubataniif meeshaaleen waraanaa kanneen biroon daandii irratti argamu. TPLF naannoo sana gadhiisee erga ba'ee baatee 4 lakkoofsisee jira. Naannoon sun wal waraansa hamaa irraa dandammataa innaa jiru kanatti naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas Tigraay keessaa uummata miliyoona 9 tuqaa 4 hedamutu gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Haa ta'u malee gargaarsi gamas dhaqqabuun boodatti harkifatee jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dargaggeessi waggaa 17 Ahmed Nuuruu Oromiyaa keessa jiraachaan ture garuu sababa anamaaraa ta'eef dararaan irra geenyaanan baqadhee jedha. Haati isaa ijoollummaatti irraa duute. Abbaan isaa immoo naannoo sana keessa buufataalee eegumsa fayyaarra miidhaan waan ga'eef wal'aansa lubbuu oolchi waan hin argatiniif du'aan boqotan. Yeroo ammaa obbolaasaa durbaa lama kan waggaa 10 fi waggaa 8 kunuunsuutu irraa eegama.
Buzun balaqo batam nu ala finna ta yakabdi yallo.
Zindo menen ne matargal bitla kasaballa.
Lodi fideu mugist ma qoqomiya dendi. Ma qoqomi ndi satan masro. Sartan min masadik bebota.
fundurat malta ufa kademu homan begnu jireni bayi ulfata rejeda ittigafata mo bolota ko guddisu akkamina kamba umbe kujechundu bata.
Daniel Gabu mora bakattota bakka Ahmed kesejratuf angawa egum safayati
yekemna qusaqusosh beqimi bale yekemna qusaqus yellen even be qusaqus melkin be medication be medahanit melkin etret alleben
meshan egum safayaste dawa ganinjiru giddugalich meshale wallan safaya buura duraduma jira hanqina meshale qoranno dibe busa hepatitis if kan HIV tujira
nanno amara kesa namota kurna kumalla kawamanif qeerra buqan qubsuma kesa jiraatu kanabba warrasani inna walit buinsa TPLF walin jiru radwan saganna tababummo hawasa baqata kesummeisu kesa jiraatu
yawne minim nagar illem yawne mi daranga nagar kalal yaw
isani filmisani degger sayriyon abba warrasani gumachan ratterkachu dubatu kutatok bakka san jiraatan akka kennani fillehi maniru umaan qabu hojiru mamana ke samale ala bayeno jenne ijolle ko laman guddisuf gargar sumata ene gatajira abban warra ko duera utu homa ofarkan qabatin attamin hegeref karora ba faddajechun imman robsa dubatan ulugeta kabbede ojjeta gargar safayya kan mora haik gamaka ba kesa radio sagale america fakka ibsanitti sena akka kan ahmedif tsagannat nanno amara kesa wanuma baratame jedan
ahun yelubut huneta twat betam yelekesne neber betam sele sow biyans menoria kagenye si bichim karabahin qirfe wosedun
hal jiru ganma afgalgala nubozisa namni tokko yo bele rafu akahindande nyef yoromar way garansa duwa tawu yada namonni lubun oluf Rashi irraci san gurgurud afenna dirkaman argun halisa sadarkaya dessa ragausa mulisa
namota sababa walittibu insan qerra buqan kanenku basoddomata antu waldiya haik gamakaba ke sijratu dubiman godina wallo kaba habta mariam asaffa malif gergar sigamas utun aqabin yero era akafudate naibsan
ከ አለው ዳታ አቋያ በጣም ጅግ የተወሰኑ ነገሮች አሉ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጅማሪዎች ነበሩ
ናኑን ሱን ባቲሌድ አፍ ጎድና ወልወራንሳ ተየገ ቱሬ ቦደ ቲፒኤልኤፍ እና ገዲ ሰበው ጀልቀበረ ገርጋርስ ጥቆን ቱሬራ ኤገ ሰናስ ገርጋርስ ሮ ለመቆፈራ አብሰሜ ገርጋርስ ተኩማ ሞቱም ሞታን ዩካን ሞቱማ ፌደራላቲን ከነሙ ጋአምቲ
ናኑ አማራ ገበካባቲን ናኑን ትግራይ ጋዜጤሶኒ አከንሰኒ በከ ኡግራማን ከሳ ሃል ጅሩ ደራን ሃማዮተው ሃለ በለ ፈካቱት ሙልጣ ትግራይ ጉረ ገርጋር ሰነሞ ማጀለ ጅርት ጀቹራን ተኩማ ሞቱ ሞታ በክስ ሴራ አማፍ ከነከ አህመዲፍ ኦቦሎታሳ ከነሳኔ ገታጅራን ገርጋር ሲተደበላ የሮድ ይወዱፋ ጀደኒ አብደቹራ
ወቻፍ ደገፈቻ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዋናፈት ጨና አካዱኛቲ ጋዜጤስቶኒ ሰበባ ሆጂ ሳኒቲፍ ሂዳማን አጀፈማኒፊ ሂራርፈማን ሄዱድ ኩያ ፕረሲ አዱኛ ጫምሰ ሰዲያደተሜ ኦሌላልቺሱደን ሐራ ጋዜጤስቱ ኤርትራ አማ ቢየ ጀርመን ጅርቱራ ሐለ ከሰ ደበርቴ ደገፈና ገባዝቺ አን አብርሃም ዘርአቲ
ጋዜጣታትን እናጣጣፍ ነይረ በድህሩ
ኦጉመን መነበርምሳ ሰደርካ ለመፋጅሩን ወለሎ በሬሱ ጀልቀበ በረኩማ ለማፍቶኮ ጋዜጣን እንፋዶኑ ጉራሚንዱራ አችረቲ ሆጂዋንክ የጉማቸን ቱሬ ሰምቦደ ራዲዮኒ ዲማበርምሳራት ጥይፈቱ ባና ጀደሞ ፈኖጀቻ ቱሬ በረኩም ለማፍሰገል ከሳ ጋዜጤስቶታ ካወጂን መነሂዳ ካምፒ ወራና ኤርትራ ከሰቲ ሐማተ ኤከሳ ኑገሰን አችቲ በከነሞኒ ኮባ እትሂደማን ከሳ ኮባክ የ ኦጎተ ጀሃን ደበርሲ ኩኒስ ሰበበ ኡጉማጥፊ ሆጂክያቲን ሂማናን ረቲ በነምንጁ ሱነጋ ኤርትራ ከሰቲ ዋን አዳታ ኤጁ ዋን ማከሲ ጋፈቹን መታሳቲን የቲ ከሰቲ አከይካት ይላለም
ዘጋታት ድምጾብ ሐሳባቶን በመግላጽ
የሮም ማከነ ኤርትራን ምርገያደ ኦፊ ወለባን ይፍሰችው ስተኤ ወለቡማ ፕረሲላችሴ ሴበከባይ ሐማተ ሰንቆፋሚቲ ያደ ሳምብረቲ ፉጣተማታይን አደተ ቀባጀደን ያዱዳኑ ኢላልቸቆፋን ኢጀሳኒኬሰ ቡኡደንዴች ቢያ ጭንቁርሳን ተማት የተውዳን አዱኛረት በከምት ኤርትራን አካዱኛት ምርገ ፕረሲ ወለባላልችሴስ ሰደርካ ገዲአና ኮሪያ ካበት አንቴ ጥሙረረጅርቲ
ካብ ኤፍራዝ አመሰለት ሀገር መጽሃ በትዝነበረካ ሞያን ክትቀጽል ዘለው ጉድፈታት አዝ
ቢያ ከኤርትራ ረድፌ አከጋዝጤ ስቱቶ ጀቹ ደፍ ጨራንጅሩ ባየጥናል ጉፉቶ ይዱማታ ነገኝፍ ጅራቹን ሞ መታሳቲን ዋን ድረት ያዱ ቀብዱ በረሱን አብ ነገሩ ኦጉማዳን ጋዝጤ ስቱታ ይወጀቹን እንጭማ ገረብየ ጀርመን ኤርገን ፌስ ዋን ማን ሄዳ ከሰተነቁነመ ሴነክየ ሚዲያ ላይ አዳዳቲፍ በሬሰንጅራ ጋፊፍ ዴቪ ባይንግግስ ወለሎክ የስ ወልትቀበ በከተኩቲ መጠንሴር በሬፈሞ ተገገባቦ ሙደኖክያ ተሬሰንስ አከሱም አኒ ሞቱ ማይትራቲፍ ይጎርሰንቀቡ ነመሶቤ ጨልሱረቲ በልበለ ሩኩቱን ኤርጋንክያ ሰንራ ከነን ምርገፎያ ቀበኒፍ ሂደሙ ቆፈሚት ነሞን ኤርትራ ከሰቲ ደራራ ሐማቱ ሳኒ ረት ግግፈም ማነሄዳት ረከቻት ጅረን ሞቱ ማለንኩን ኢባ አከጎደን ጋፈዳ ለሚ ዋን ቢየቲ ሰገለኒ ሳኒ አከደጋም ዋን ተደጋም አከይሰነ ወደ በሬን አንቶርባንማን ከምሰ ከምሰን ስንል ይያቱ አንቆጲ ፈያቲ ሰበበ ወይራራ ዱኩባ ኮቪድ 19ን ከኤ ዱኩቦኒ ሲላ ተላልን ትሱደን ደው አፍሪካ ከሰቲ በወለቻቲ ጅሩ ጀቹደን ጃርማያን ፈያ አዱኛ ደብሊውኤችኦን አከከቺሴር ገባሳ ሊሳ ሽላይን ጀኔቫራ ኤርጊቴፊ ያዳ ሆገንቶኒ ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ከነን ጃለን የገመዳቱ ኢሄስ
ኡመን ሚሊዮን ኩርነ ሄዱ ታን ተላሊ ረመዲ ዱር አርጋታቱራን ዳባኒጅሩ ተላሊ ወንከነ ሂንፉደቲና ፉን ኩንሞ ዱኩበ ሉቡናማ ገላፈተ ንርሳጥ ሉቆፎቶንታኔ ዱኩቦኒ ሉቡናማ ገላፈተን ኩን ደረን አከጀባተኒፊ ፈጫን ሃለሚ ጄሴፍ ዋጅረ ጃርማያ ፈያ አዱኛ ደሜ አፍሪካ ከሰት ዳይሬክተር ኡኩቦተ ደደብሮፊ ደደብሮን ታኔ ከታአን በኒዶ ኢምፖማ አከጀደንቲ ወረረ ኡኩበ ኮቪድ 19 ጫሳ የጉንሰፈያ ረት ደንቃ ጉዳ ኡሜጅራ ቢዮተ አፍሪካ ሄዱ ከሰት ተጃጅለ ተላሊ ረመዲ ቱሬሚዴ ተላሊ ወሊንገው ፍጨራቂተው አካዳን ጭቱ ታሲሴ ወጋቶ ቆጫላፍ ጀደን ኡኩቦተ ሲላ ተላሊ ንትፈሙ ደንዳን ቢፈወረራን ጉቱማ አፍሪካ ከሰጥ ከኡን ደበሌ ጅራጅ ደኒሩ
For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded.
ፈከኛ ባታመጅ ቢቶተሳ ወጋ ከናግዱት ለኮፕስ ነሞተ ዱኩበ ግፍራቲ እንቀበመኒ ኩማ ኩደ ተርበቱ ገልሜ ፈሚ አርከት ይበፉሪን ደበሌ ጀቹዳ ቢዮን አፍሪካ ዲግደሜ አፉር ወይረሪ ዱኩበ ፖሊዮ ቢየሳኒ ከሰጅራቹ በረደብረ ጀቹን ኩመለማብ ድግደም ይተኩ ከሰ ምርከነ ሰኒጅሩ ለኮብስኩን ኢሰበረ ኩመለማብ ድግደም ከሰ ቱሬ ደቻ ፍሪን ጫለ ጅራ
ጃርማያ ፈያ አዱኛ ፍዳበቲ ዳኢመኒ ዩኒሴፍ ገባሰ ባሰኒን ዱኩቦኒ ሲላ ተላሊን ኢትፈሙ ደንዳን ረኮንጌሲ ሰንጀባታ አከጅራ ከከቺሰን ካናፊስ ሰበባኒን ጉዳን ወይረረ ኮቪድ 19 ጄቀመኡ ሜን ተላሊን ሃለወል ቅጣታ ተኤን ራብሰሙ ደደቡን ደበላ ደሙ ሳቲጀዱ ከሱማ ሰደርካ ዱኛት ልኩቢ ግፍራ ደበላ ደሙን ያዶ አዳ ኡሙሳ ጃርሜኦኒ ለመን ኢፍሰኒ ኩኒስ ባቲ ሌላማን ወጋ ከና ሳንጀል ቀባከስ ሐርከቶርባተሚ ሰገሊን ደበሌ ረጀደን ከነከሳ ረሄዱን ነሞተ ልኩበ ግፍራን ቀበመኒ አፍሪካፊ ቢዮቲ ኩታሌ ሜዲትራኒያን ገመባሃከ ሰጣር ገመንታው ወቺሰን ኢምፖማን ከጀደኒ
More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year.
Beyond Africa, Sodoma Chanan, Walakesa Wagadabre, Salam Mafake Sati, talali tun kennamina fi walin gaud afjecha yotiqqate dula talali kennu marsato koge gesajru Republika Afrika Walta, Chad, Equatorial Guinea, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan kibba keessatti dulli talali gifrettisu kennamu jalqabunsa odugarida
Jarmean fayya addunyaa yookaan WHO nakka jedhut torban darbe kaase Afrika keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa jira. Itoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu cinaatti tallaalii dhukkuba gifiraa ittisuu waliin ga'uuf yaalii gaggeeffame ministeera eegumsa fayyaatti daayireektara kutaa fayyaa haadholiif daa'immanii kata'an Dr. Masarat Zalaalem waahila keenya Qoonjit Taayyeef akka ibsanitti
በተለየ ኩፍኝ መከላከያ ክትባት ቀድመን ኩፍኛ ሀገራችን ውስጥ ሳይከሰት በየሶስት አመቱ ዘመቻ እናከናውናለን።
ከሱማ ተላሊ ዱኩበ ግፍራይትሱ እቱ ዱኩብቺ ቢየከ ሳይንሴኒን ዱራ ወጋ ሰዲሰዲን ዱለ ተላሊ ገገሳቱሬ አከጨራተኤ ወጋ ለመዱር ጀቹን በረኩማላ ማኩላላም ዱለ ተላሊ ከኑ ቆጲረቱሬ የሮሰነ ኮቪድ 19 ሰደርካ ዱኛት ረኮተይ kanaaf dulli tallaalii kennu yeroo biraaf akka dheeratu ta'ee jedhan gidduutti garuu bulchiisa naannoo hedduu keessatti weerarri dhukkuba gifiraa hangi tokko ka'uusaa wanni agarsiisu tureera jedhanii
laastiriqan koviidin yemakkalaakkala mijaa kassu gollagoon yekuffin yemakkalaakkala kittibaas zamechaa akkanaawnanaan
guyyaa 10 tarkaanfii koviidin ittisuuf gaggeeffamu cinaatti dulla tallaalii dhukkuba gifiraa ittisu kennu gaggeessine dulli sunis kan milkaa'e akka tureen dubbadhaa jedhan sababiinsaas kun jiraachuusaa wanni mul'isan bulchiisa naannoo hundumaa keessa waan turaniif dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan danqamanii maatiin ijoollee isaanii mana keessatti qabaa yerootti turan waan ta'eef tallaaliin arganne ture kun hundumtuu walitti dabalame weerarri ni ka'aa yaaddoon jedhu guddaan waan tureef
koviidunum iyyatakalaakkan ሻሶለት ሰኔ ወር ላይ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ የሀገራችን ህጻናቶች በኩፍኝ የመከላከያ ክትባት መድረስ ይችላል ማለት ነው።
ኮቪድን ፈጭሳ ባቲ ወጠበጂ ከሰ ሚሊዮን ኩላላማ ካንታን ዳይማኒ ቢየቲ ተላሊ ፈረጊ ፍራ አካርገተኒፍ ጠቀቡን ደንደ አሜራ ጀደን ኩንስ ቡልቺሰና ኖ ትግራይ ከደበለቱ ተኡዱበተን ሰነቦደሞ ቢየከኛ ከሰቲ ዋንባይን ዋንኡማሜፍ ጀቻ dulli tallaalii ramaddii raabsuu jeeqame manaaf qeerraa godaansi waan uumameef jech godaansa sana keessatti immoo caalaatti kan saaxilaman daa'immaniif haadholii ta'uu Dr. Masarat ibsaniiru. Kanaaf jech tajaajila iddoodhaa gara iddootti socho'uu kennamuun dhaqqabnee jirraa jedhaniiru. Baatilee darban guraan alaaf bitooteessa keessa Oromiyaa bulchiisa naannoo ummattoota kibba Itoophiyaa akkasumas bulchiisa naannoo Somaalee bakka dhukkubi gifiraa ka'uun mallattootti agarsiisetti ijoollee walakkaa miliyoonaa caalaniif tallaaliin kennamuusaa Dr. Masarat Zalaalem ibsanii jiru. Dhaggeeffatoota keenya kananarraaf jedhe kanumaan xumure torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaati.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornaat@voanews.com irratti nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin keenyaarraa Nugusuu Taammireetii fi Birhaan Hayiluutii gulaalan sagantichaa namoo daandii viidiyoon qindeesse Lateeraa Amanteeti. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiyeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.